Original Billy Gunn and a Batman killer. A fifu.
Pandangazi. Ziki wako wedi bila kiki. Pandangazi. Domo mingi na una shambiki.
You better know that.
Pandangazi. Ziki wako wedi bila kiki. Pandangazi. Domo mingi na una shambiki. Una behave kama dem kamne kufanyi yero rwasha. Fika mtani on time kuje ni kufunze lesson.
Oh ni kufunze lesson ya yeah.
Ile pancha uliopata mimi ndo spare. Better know that yeah. Lazima utaje jina langu ndo upande stare. Hauna makeke doma na mketa kupiga teke. Una nyingi kasheshe ila kimziki tunajua weki wete. Hauna makeke doma na mkeka kupiga teke. Una nyingi kasheshe ila kimziki tunajua weki wete. Pandangazi. Mziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Pandangazi. Domo mingi na una shambiki. Pandangazi. Mziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Pandangazi. Domo mingi na una shambiki.
I'm a fashion killer, man a bad man, original dealer. Bamba clan, me a sharp like stinger. Call me daily gun, me a pull the trigger. Una copy my style, tujijenge kwa kiki. Una copy kila kitu adi nikifa suti.
Copycat,
you a liko liko ting.
I'm
a bad man fi with the liko ting.
Clap for the king. Clap for the king.
Get yeah, to do it now.
Clap for the king. Everybody now clap for the king. Clap for the king.
Ooh, clap for the king, yeah.
Clap for the king. Clap for the king. Everybody now clap for the king.
Pandangazi. Ziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Pandangazi. Domo mingi na una shambiki. Pandangazi. Ziki wako wendi bila kiki.
Afifu.
Pandangazi. Domo mingi na una shambiki.
Yo, you liquor boy. You better stay away from the bad man. Ya dismantle your dental formula. Or do some tsunami pan your head. Your bamba clan. Hanging bamba. Liquor boy, you have to stay away from a warrior. A bad man.